wasuzeyo abawala bendansa neyo balemesa nyo bulamu bwange emitima gye balina emikyafu tebakutwala mukwano amasoko n'olya byona byalina kafesi kononywa
Kono.